One time, a two time, word of molo, give me the tune, let's go.
Call me feel keep mem, yeah, 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 yeah. Ah, yeah. Yeah, ikiwa mbali nala na nguruwe, karibu nala nawe. Meza umeenda, mikuwa nikikuja nini.
Je, utanisamehe, kwako nilitoka mwenyewe. Watu walishanga,
yeah.
Wengi ya wakuwa mini je.
Huni ule boy alikuwa akiimba gospel back then, uliza tena, yeah. Misho zalienda, huduma alifanya, salamu kwake ilikuwa ni Yesu ni Bwana.
Ni Yesu kenye, yeah.
Na vile we unampenda, I wish angejua kwako yeye ndio agenda. Nimesikiza story ya the prodigal son, na vile baba yake alimona akikam. Mini kila siku alikuwa na mgoja, na juo na ningoja, na hivi ndio naimba every step nikikam. Closer,
karibu, karibu.
Closer,
Roho Mtakatifu.
Say,
karibu, karibu.
Fadhali mini rudi ni kwe servant, kwa nyumba yako si kuona wakisafa.
Wanakula
na kuva, na vile mimi nimechaka.
Niko kwa giza, washata.
Niko na visa, na return.
Una return, back to the father, can be your son.
Be your son, feel the love of the great I am. Kuna love, only God anaweza kupa, oh, yeah. Kuna machozi, only yeye anaweza futa. Huko nje utapata kile unatafuta. Connect kwa wifi, yeye ndiye router. Nimesikiza story ya the prodigal son, na vile baba yake alimona akikam. Meaning kila siku alikuwa na mgoja, na juona ningoja, na hivi ndio naimba every step, yeah. Nikikam.